Diceli yeza lokuhlamba ndisuse inkathazo wonanza inkathazo gogo ndiceli yeza yeza lokugabha ndikhuphe inkathazo ngoba nanza inkathazo ifike busuku yeza nasemini oh inkathazo thuma lamvuma 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 oh yethuma lamvuma lamvuma thuma lamvuma oh ndiceli yeza yeza lokuhlamba ndisuse inkathazo wonanza inkathazo gogo ndiceli yeza lokugabha ndikhuphe inkathazo ngoba nanza inkathazo yo nanze busuku nanze nasemini ndiziva ndiphambana eyi inkathazo thunga lamvuma thunga lamvuma thunga lamvuma Nothing.